na jeje jeda. Asha ningiza komande ninka kopa nkalipa. Mungu says money. Mina lala yeka enda kudanga kana na mimi mshamba.
Now you know.
Unanishangaza sana, ndo maana nimekula buyu. Mana sizani kama tunemongelea bandia uyu. Unanishangaza sana, ndo maana nimekula buyu. Mana sizani kama tunemongelea bandia uyu. Mbona fanani, hezo sifa nimemweka ndani. Anachonipa na mapisha na yopika, mwingine simtamani.
Now you know.
She's the queen, tena wa my heart. Hata samini kwanza kama nimempata. Nachojua mimi ni kwamba nimedata. Na vingine vingi sivi semi ata.
Pesa, pesa yako.
Yeah, yeah, yeah.
Kwa pesa, pesa yako.
She's the one for me.
Kwa pesa, pesa yako.
It's a long story.
Kwa pesa, pesa yako.
She's the one for me.
Knock, knock. Waswahili bana, ni kusema wasikike. Che, demoka ya kaingia chocha kike. Chika mic usikike, peleke na kari yako. Ziwe story, gumzo, talk of the town. Toto mde ni memkuta zero kilometer. Kwanza siamini unavyonipa picha, no wakika. Sisikie kitu, kiziwi sisikizi povu. Nikisikia uchovu mtoto ananipa dozu. Waswahili bana wanataka kutukatia umeme.
First date kaja na rafiki za Kenya. Ni wanaangiza tumi pombe na mashoka za K.
Umeweza aje,
umeweza aje,
umeweza aje
kuishi na ye.
Umeweza aje,
umeweza aje,
umeweza aje
kuzaa na ye.
Umeweza aje,
umeweza aje,
umeweza aje
kuenjoy na ye.
Umeweza aje.
Now you know.
Umeweza aje.
Penzi lake kwa pesa, pesa yako.
Yeah, yeah, yeah.
Kwa pesa, pesa yako.
She the one.
Penzi lake kwa pesa, pesa yako.
It's a long story.
Kwa pesa, pesa yako.
She the one for me.
Cheer, Tony Drazy. Knock, 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 knock. V-Nex, send them jitter. Knock, 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 knock. Domo Kaya Febro, knock, knock. Yeah, yeah, knock, knock. DM Music, knock, 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 knock.
Trees, trees, trees.